Now, yeah, need to work at ya.
Delay that, the baby that, delay that, the baby that. In the phantom wagalas, na kuonta kuwa. In the phantom wagalas, zima tanyu. Nasema kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti. Masela kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti. Tuna shake shake now, tuna bend bend now. Tuna tibu bila dawa na hizi panado zao. Wakibisha watebeze kwenye nyasi zao. Tuwa chome wawe uke kama chizi na. Tuna pali now, pande hizi, hizi. Tuko wax wax na machizi, chizi. Tuko full pamba na machizi kina chizi kwa klabu. Kama msosi na vinyo, tusha suka tunakule nyama kofu na wale. Koko liko manisele ya kalewa hajelewe pale lipo yuko full pombe. Anacheza kama mento wakata na mtoto kari na mseti ni peke geto kama mtonyo kumwingi na tumia mpaka kesho.
Delay that, the baby that, delay that, the baby that. Kini phantom wagalas, na kuonta kuwa. Kini phantom wagalas, zima tanyu. Nasema kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti. Masela kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti.
Nenda ukaoge, ukirudi mke wangu. Faka nga moko, nipitie mbele yangu. Cheza kiu nojetie mke wangu. Hili ngoma limewasha moto na chizo wanachoma. Vidu bwana viko vingi vingi takula utachoka. Manisele uko full pombe cheki na mucheza. Na masago uko full bata na mzuki wamepanda. Pugunya muti pugunya, pugunya muti pugunya. Pugunya muti pugunya, pugunya muti pugunya. Sinda yuko bwi, yuko bwi. Nakubaga yuko bwi, yuko bwi. Andawadola yuko bwi, yuko bwi.
Kijioti leo, tusuwa kijioti. Masela kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti.
Kama ya moto bendi tunafanya maru ido. Mambo mengi sana kamzuka wa fido dido. Lize president inacheza, misalibi naweza. Kija hapa legeza, watu wanajua, watu wanaugua. Lize president inachana siba nipua. Nikiona pari bada, na futa shuka nikona. Wakasha najua kila mzuka. Bado iko poa, iko fresh, iko yesi. Kila kitu tiko fresh, manikeshi baka deshi. Hii iko poa, iko fresh, ya ina yesi. Kai pige biti kali usini ide kama keshi.
Delay that, the baby that, delay that, the baby that. Kini phantom wagalas, na kuonta kuwa. Kini phantom wagalas, zima tanyu. Nasema kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti. Masela kijioti leo, tusuwa kijioti. Kijioti leo, tusuwa kijioti.
Awasema atari atari ya se. Ibitikali kama cheese kalogwa tena. Beka mnali, omu ndazimu kaona jala mpya. The president dawa nyumba makuti ambao king maji ya mvua. Bana kishnate, nataka unashikia hivi. Shikia hapo.
Rude
wakacha wakacha
yuko bwi. Garden timanga.
Esi siri zinda hasa.